NigerDJMixtapes.com.
You're now watching another monthly video mixes. It's DJ Moria on the decks. Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Moria.
Call my mama to tell her that I'm falling in love. And what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my glory, no one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you worry, she's my glory, no one and only.
Sitaki mapenzi, nataka jipongeza. Namwita yo baby, kumenaya na baby. Oh, ni muna kipenzi, ni mshenza kupendi. Ama kweli mtihani. Mambo mengi dunia na mistresi siwezi. Kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu. Oh, kilichoponza fala
NigerDJMixtapes.com.
Kasema kwenye penzi utwara badala kusaka miamala. Ayo, toka neti pesa sana pendeza. Wanangu paumbo wakamti na soma na kamwili kana nona. We mwenyewe si unaona yani aina sema bora.
Bora ni joy. Maisha mafupi ni simpo. Yani nini tese kero.
Yani nini tese kero.
Jiunge na mi upoze ko.
Jiunge na mimi.
Bora ni joy.
Walo sema utoboy, leo wako wapi?
nike kule, kule, kule.
Sisi so milima, tutakutana. Sisi ni people, tutaonana. Sisi so milima, tutakutana. Tukiwa kama people, itaumana. Umana, nikewa tu sumu. Kwenye jambo la mtu tu kambali. Mume wa mtu tu sumu. Kwenye jambo la mtu tu kambali. Maswali mengi kwa waiter, auna elani. Ishingapi, ishingapi, auna elani. Maswali mengi kwa waiter, auna elani. Ile shingapi, ishingapi, auna elani.
DJ Moria.
Nimeachwa staki tena maswali. Naenda bichi kula upepo bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Jimbo liko wazi sema nitakubali.
Facebook and Twitter at DJ Moria.
Hello? 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 Hello?
Kwanza unaga mabozi,
hauna mama.
Unaga mamluki,
hauna mama.
Ukifa uozi,
hauna mama.
Ukioza unuki, tulika kinyonge sana.
Tajiri, unaru, tajiri.
Waja tuagize pombe nyama.
Tajiri, unaru.
Mwanangu wa zimi kejama
Tajiri, unadu Tajiri
Tajiri ya tarifa buwana
Tajiri, unadu
Halo Bado kidogo
Yes, 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 yes
It's two kids, baby
Yes, 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 yes
Bado kidogo
Yes, 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 yes
Ajino
Yes, yes,
DJ Moore
Haya funga magetu Funga magetu Haya funga magetu
Halo pesa nyingi ama tunijeke no 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 pesa nyingi leta watoto po no no pesa nyingi ama tunijeke no 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 pesa nyingi leta watoto po no no shauli zao
oh, 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 oh.
Kimpango wao
oh, oh, oh.
Si atuli kwao
oh, 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 oh.
Na mwaka huu tutapiga bebe zao
oh, 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 oh.
Si tumetoka chaka kubibika
Shimo nimetema
Satuishi ni maisha kideu
Shimo nimetema
Si tumetoka chaka kubibika
Shimo nimetema
Wanangwe niko wapi Tugawano masikini Eiro sadaka lawe
Amina
Mwenye kupata
Apate
Kidogo chetu
Amina
Halo Funga magetu Haya funga magetu Ale funga magetu Haya funga magetu Funga magetu Haya funga magetu Ale funga magetu Haya funga magetu Bado kidogo
Yes, 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 yes Yes, 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 yes
Bado kidogo
Yes, 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 yes
Kidogo
Awe
Yes, yes, yes
Maskini leo tumepata
oh, 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 oh.
Na wala hatuoni wala tuseki ya kili ya mbwata
oh, 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 oh.
Saguni ye Leo wamemaliza utata
oh, 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 oh.
Kakule kesa mbwa kala mbwa kupaka kala paka
oh, 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 oh.
Awe Jaiva
Si tumetoka chaka kupigika
Shimo nimetema
Sabuishi ni maisha kideu
Shimo nimetema
Si tumetoka chaka kupigika
Shimo nimetema
Wanangwe niko wapi Tuga wano masikini
Amekane Mwisho kile na
nini DJ Moria
It's the kids baby
Kipane bane Mwisho kile na nini
Bani ge platinum me way I push it and think keep in number and don't see my shine number busa busa I push it fresh to la gala I chego pegale potosa I funny ninja se baniga I keep it diamond to la gala si bani ge platinum me way I push it and think keep in number and don't see my shine number busa busa I keep it fresh to la gala I chego pegale potosa
Kama kana jipitisha toka shenyamba Kateme kabisa saka na ushamba Kana pita
kupita toka shida mba Katenga kabisa huka na ushamba Kana hu, kana hu, kana hu
Kana ushamba
Kana hu, kana hu, kana hu
Kana ushamba
Chaji kweli, yani uko na bebe ina minyama tukuachie mwenyewe
Ivi una akili wewe Sina chaji kweli, yani uko na bebe ina minyama tukuachie mwenyewe
Ivi una akili wewe Sina chaji kweli, yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe
Ivi una akili wewe Sina chaji
Facebook and Twitter at DJ Moria.
Ra, ule wa mbele ya madui zako.
Ra, kule wa mbele ya madui zako.
Ra, kule wa mbele ya maexi zako.
Ra, kule wa mbele ya maexi zako.
Shuti kila kitu watuoni. Tunavyokula batai wachoni. Sisi sio levo za watu boni Bado wananuka maziwa watu kwa kanyoni
Sisi yao, sisi yao Sisi yao sio wengine ni sisi yao Sisi yao
Oh baby when you come but your eyes on me Kwa moyo hakuna matata shaka kambi Hauna bada, hauna kona, hauna dhambi Tazama soni, my one and only Nima falling kwa penzi laka shata tata When you call me, sauti ya kwenda ni kama tata In the morning, nacheza rumba chata tata And you know me When I'm falling
DJ Moria
Ye mapenzi ya menishika haswa Sando nini na vyo penda weo hapa Seki na vima nikitembea na nata Na enjoy mapenzi shaka shaka
DJ Moore
Shetani amepika
ElijahDJMixtapes.com.
Need a Betty on a yacht, Ashanti. Cause I don't want no stress.
Yeah, yeah, yeah.
Girl, you rockin' with the best.
Yeah, yeah, yeah.
The Tish gang never rest.
Yeah, yeah, yeah.
This summer we the best.
Yeah, yeah, yeah.
One night, night. Kuna rebat, I'm not the
night.
One night, night. Kuna rebat, I'm not the night. So let's go party. Daughter Wango, let's go party.
Let's go party.
So let's go party. Kama hakuna wasi wasi.
Wasi wasi.
Ay, ay, ay.
You're now watching another monthly video mixes. It's DJ Moria on the decks.
Unamjua Simba,
nyama.
Sio huyo wa picha mnyama,
nyama.
Huyo ni wa Insta mnyama,
nyama.
Huyo utopolo mnyama,
nyama.
Nyama,
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 nyama.
Wa vikombe vingi mnyama,
nyama.
Anaupiga mwingi mnyama,
nyama.
Unyama ni mwingi mnyama. Nasema unamjua Simba,
nyama.
Kwa kimataifa mnyama,
nyama.
Mnyama nguvu moja mnyama,
nyama.
Anatupeperusha mnyama,
nyama.
Nyama,
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 nyama.
Wa vikombe vingi mnyama,
nyama.
Kwa kimataifa mnyama.
Nyama.
Ana upiga mwingi mnyama.
Hatushiki
kikikiki. Hatukamati kikikiki. Watoto waga. Watoto msimbazi. Ita mashabiki kikiki. Umianzo mtititititi. Tafi mungu. Kumbe msimbazi. Sio leo toka zamani. Mnyama hana mpinzani. Sio leo.
Shoot.
DJ Moria.
Kanisha midadi, anisha futa la wama. Kishambieni bwana, auje mwake nani. Anisha nisha midadi, anisha futa la wama. Kishambieni bwana, asante.
Wana mwaga madolari, yeah. Wanagiza, wanagiza, dorime. Kama una hela za mawazo, nunua shamba ukalime. Wanagiza, wanagiza, dorime. Taratibu na tungi la ofa, usijelewa uzime. Oya dada ficha danga lako, squeeze mgini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu na ficha. Namficha kwa pani, namficha, namficha kwa pani, namficha, namficha kwa pani, baby wangu namficha, namficha kwa pani, oh, ah, eh, Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani? Nauliza ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ona mafisi wale, wanavyoitaza mapisi pale. Nasio gama na wadisi wale, baby wangu wezi kwenda kirahisi pale. Oya dada ficha danga lako, squeeze mgini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu. Namficha, namficha kwa pani, namficha, namficha kwa pani. Namficha, namficha kwa pani, baby wangu namficha. Namficha, namficha, namficha.
Wendo kitumbua, wendo sambosa. Basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa.
DJ Moria.
Nishwareli kwako nimweka nukta. Walo kwambia nala zuchu siyo kweli onazusha.
Walo kavikao sisi kutujaji. Wapekole yao wana tuanga maji. Na ongeze biti kwenye urokaji. Tukoteni jibi penzi full charge.
Wainama, wainuka. Kiku kinyanywe kama unachupa. Yani wainama, wainuka. Kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwa chana na wayo. Aki chita, 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 kimi. Kwa chana na wewe. Chita, 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 chita. Chitaki, chitaki mi. Mchana nikupe tango, siku nizi swadata. Tuanze fanya mambo, kabla umeme wajakata. Mapenzi mwezi kiwango, na umejelio talata. Na mnanijua kwa tango, atoki mtu kwa mkapa. Yeah. Amuli chi, chi, chi. Amuli cha, 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 cha. Kamoyo ti, ti, ti. Nimeozaje sasa. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha. Kamoyo ti ti ti, na kuachaje sasa.
Wanaka vikao sisi kutujaji. Wapekole yao wana tuanga maji. Na ongeze biti kwenye urokaji. Tukoteni jibi penzi fulu chaji.
Masi fanya wainama, wainuka. Kiku kinyanywe
chupa. Yani wanyama wanuka. Kiku kinyanyue kisha kanuka. Miko chana na wewe. Aku chitaki, 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 chitaki mi. Kwa chana na wewe. Chitaki, 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 chitaki mi.
Yani kama yangu utaipata hata mkibana.
Yani kama yangu utaipata hata mkibana.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so waze.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi.
DJ Moore. Yani
kama yangu utaipata hata mkibana.
Kama yangu utaipata hata mkibana.
Hai baba, no 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 my people ya kime.
Hai baba, no 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 my aye? People ya kime.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Ni dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunywa. Ni dunia kuna watu wanake.
Chiki pa 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 pulipu.
J. Moore.
Nikivanikiwa, nini unapungukiwa?
Shigiri
pam 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 polipo.
Shigiri pam 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 polipo.
Usopenda mimi nikivanikiwa, wote ba 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 yo. Ba 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 yo. So penda wewe kufanikiwa ote ba 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 yo. Ba 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 yo.
DJ Moore.
Yani kama yangu kaipata hata mkibana. Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so waze.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so waze.
Nasema kama yangu, taipata hata wakibana.
Kama yangu, taipata hata wakibana.
Hai baba, naona na mapepo tuya kime.
Hai baba, naona na mapepo tuya kime.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Ni dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunwa. Ni dunia kuna watu wanaboa.
Yeah. Wakati wanahanya kugombea kiti, wanadanganya na vyozo kuchiti. Mio jicho lipo nyanya nisha kula kijiti. Na magoma kipigo kwa klabu mkiti. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndo mana singishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, benda gima
DJ Moria.
Na 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 umuziki na uweza. Na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza. Di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza. Na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza. Di majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher. Teacher Konde, teacher, teacher Konde, I'm your teacher.
DJ Moria.
Teacher Konde, teacher, teacher Konde. Hey, umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, bendagi makiki. Ona na na umuziki na uweza. Na uweza kuimba na kucheza.
ona unavyo nipendeza. Di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza. Di majirani wameanza kunigeza. Amya teacher. Teacher Konde. Teacher. Teacher Konde. Amya teacher.
Nilikuwa na wanangu kina Chino, tumetoka Batani. Nikawa na wanangu kina Papilo, tunakula madani. Nilikuwa na wanangu kina Po, tumechili maskani. Ile nipo na wanangu kina Bwai, ndo ikafita bebe flani. Sina zalio, bebe imiwaka na show, shoka. Sina kebunda, bebe imitaka by show, show, shoka. Sina zalio, bebe imiwaka na show, shoka. Sina kibunda, bebe imitaka
by DJ Moria.
Mbuzi kanguka kwa muza supu, eh. Halo. Supu, 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 supu. Aye. Niseme, niseme.
Sema.
Niseme, niseme.
Sema.
Uyo mtu, anauta, kasa, ma. Eti ni semen sisem.
Sema.
Ni semen sisem.
Sema.
Uyo mtu, anauta, kasa, mama. Aye. Body. Achino wana man. Oh, papi, papi la. A boy wana man.
Basi shengo masa sema tafe. Clio, Chaiva, away. Unjan man. Go away, jealous man. Ngafulele mpimelo ya, stay away man. You better go rest man. Away, unjan man. Go away, jealous man. Ngafulele mpimelo ya, stay away man. You better go rest man.
Sikujua kama ulishamposa, ulishamposa, ulishamposa. Nikijua kama ulishamposa, ulishamposa. Mimi kimtosa, AJ, AJ. Kumkoleza nilifanya DJ.
Kaputi la mwirandi. Everything we do is dirty, and you're waiting to
come out. Mbuzi kanguka kwa muza supu, eh. Hello? Supu, 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 supu.
So,
aye? Niseme, niseme.
Sema.
Niseme, niseme.
Sema.
Uyo mtu, anauta, kasa, ma. Eti ni semen sise.
Sema.
Ni semen sise.
Sema.
Uyo mtu, anauta, kasa, ma.
Kanamna, kuna kanamna, kamenyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca. Kanamna, kuna kanamna, kamenyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca. Onjeshe, onjeshe, onjeshe kidogo suna.
DJ Moria.
Aya oneshe, oneshe, oneshe unavyo puna. Girl, that he wine, that he wine, that he wine way by a una. Girl, that he wine, that he wine, that he wine way. Kissing ma, baby ma, kijiti ma, kiti ma. Aya ma, 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 ma. Aya ma, 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 ma.
Yeah.
So
zero distance. Hello. Shit.
NigerDJMixtapes.com. Download more exclusive mixtapes on NigerDJMixtapes.com.